umcimbi artist zethu zalapha aphondweni lethu lapha eMpuma Koloni nalapha eMzansi Afrika. This week so besethe ngendoke kuba ithethe ukuthini na into copyright and also kwakhona nezinye izinto, who owns which copyrights, ezazo zikumila kunje amphulaphuli, and then so vake kuba izawuthina into. Masubuso, sikwamkele kumdansana FM Prince Masuku, uchaze kuba usukaphi kwaye kwakhona wenza ntoni kanye kanye kanjani na, ukuze ngakufumane funeke kufumene njani na, and also kwakhona ngobe kufumene nje kufuneka enze ntoni yena.
Newspapers, web blogs, after of the government, after the market, mass media platforms, after his opportunity public to about one of the WhatsApp for the last 618-8152, double email, your Christmas at live.com.
Right. Namhlanje sithetha ngomntu nge-copyright. Ithini into khakusakasele iqala iqaleni yonke le nto Prince Masuku?
Okay. I-copyright basically yinto yoprotesta i-owner ye-expression ye-idea.
Okay.
Into eyenzekayo yaqala ekubhaleni incwadi, like kufana nantona umntu wayebhala incwadi ayiprinte. Then kuphumaniseka nencwadi njengbe iprintile, iyathathwa ngumntu uyayifunda uyonwaba kuwabeyifundile.
Okay.
So kafumane sokokuba ngoku kwenzeke intontom resolution i-industrial resolution abantu baprinta kakhulu kwenzeke ngoku incwadi eyi-1 iprintwa ngaba bamake ayi-100 iphende ngabantu abayi-100 okanye ifundwe ngabantu abayi-150 kuba bayi-training abantu. Then ke ngoku into eyenzekayo ngoku bafuneke kuthethe ifona lo mntu lo etendeno ebebhale le ncwadi afumane some sort of imali because of that. We are on the ballet idea.
Masubu, uye ayifumene njani ke ngokumntu imali yena? Uthilo Moso uthi ngokubhala kwakho nje wena uyayifumana na copyright ukuba okay uyayi-owna lezo noba ubhale one word uyayazi uba nguwe lo ubhale lezo. So yenze kanjani le nto, niyohlula njani na, okanye i-artist nayo iye ithethathethana kwakunye nawe about i-percentage okanye kwenze kanjani kanye kanye, because abanye abantu bavele banga-understand uba okay uzayinikwa ndim le mali okanye siye sohlulela ne i-percentage ethile sivumelana.
Okay, it is the guy who's got the right components, but minute who ends in a EIC, I don't know about the long haul. The minute you create he could be with a 6-7 year old, and I want to copyright the automatic, but the right to have a blood, the same guy,
Because the difference, Prince Masuku, between Osamro and the copyright, and the Avnam, did you fully understand of London? The best time, the Afanis, and the Oranje as fun go fun.
Osamro, next week,
Prince Masuku mphulaphula phe nkqubeni yethu sinokala komntu becopyright ukuba ubaluleke kangakanani na kwaye kwakhona zintoni izinto okufuneke uzenzile wena as artist yethu yalapha ephondweni lethu lalapha eMpuma Koloni. Kukhona okunye ufuna ukongeza about into ye-copyright wena Prince Masuku?
Ikhona into ye-copyright umntu kufuneka yazi ukuba lo into oyenzayo uyayiomisha and into oyomishayo nguwe onikezayo ngayo kwabantu babayuse. So yathi sikufuneke iya kuba krese yadibana ne-record label okanye umntu ofuna uinvesta kumculo wakho okanye umntu ofuna umnceda ayazi uba amaxesha amaninzi ngiyimfihlwa i-copyright yakhe and uriyenkwishwa ihlobo lokuba bayisetyenziswe ngayo umculo wakhe kanti
kubala independent uyasebenzela
Every artist pay principal so good young line of funda, young line of researcher. Ubaleke kangakanani ke ngokuba i-artist isondele kakhulu mhlawumbi kubantu abayaziyo yonke le nto ye-copyright cause bakhona nyani abanye abantu abangayaziyo kwayinto ye-copyright nale sizawuthetha ngayo next week so ke siyicaphule naleyo into kuba ezinye i-artist umkhulu becala abayazi nix ngezinye izinto and kwakhona bemnqena kwa u-research Alright, Prince Masuku Masubulele kakhulu futhi sile sidibana kwakhona next week afike ngamazo khuqhubela and also kwakhona ushiye nenumber zakho ne-email yakho nezinto kwakhona ozenzayo.
Okay, I am also going to let about my Kuban German presentation where I check my English and my special work. Okay, in the NDS, sorry, who submit some sort of registration, like a plot in a newspaper, like a TV, and within the person who submits some sort of specify the Apple Music. Really bad for me, I'm going to be digital in company as a fancy, and I'm going to automatically listen to local groups and I'm going to find a bad for music. Then I'm going to call the local for 6188-1852, or by email, christmas@life.com. So, what will happen in the end for the app? You are going to send a picture of Christmas, it's just a bunch of email, it's just a bunch of email, it's just a bunch of email, it's just a bunch.
Thank you very much for this finish. We'll talk about next week.
Okay,
thank you very much. Now, who are you at? 26 minutes, we're going to be able to sing the ESC 10, FM, grade 9, 5, and Prince Masuka, and all, and still like a man, Kapulu, Bokba, Balekile, Bokba, Wena. Uyifunde into ifana nalo kuthiwa ufunde icontrast before uqeshe endaweni khayifundisise umane othi re-read uzokwazi u-understand ukuba izinto zibekaphi na, ingathi kanti kuzokhiwa wena imali yakho apha kule nto kuyo yonke.